Exclusive from ZHPromos.com.
I honey, them. I guess you see. When? Amakamba wapeza chikwati wapeza chindu
Jabwino.
Amakamba wapeza chikwati wapeza chindu
Jabwino.
Chifukwa chikwati
Nijojoka kwa Murungu.
Chifukwa chikwati
Nijojoka kwa Murungu.
Nikondane Nisungane Nikondane
Nisambele wajao sokoniza.
Nikondane Nisungane Amakamba wapeza chikwati wapeza chindu
Jabwino.
Amakamba wapeza chikwati wapeza chindu
Jabwino.
Chifukwa chikwati
Nijojoka kwa Murungu.
Chifukwa chikwati
Nijojoka kwa Murungu.
Nikondane Nisungane Nikondane
Nisambele wajao sokoniza.
Nikondane Nisungane Chikwatini yandu waviri Icho muziri wachitatuni waboza Musa mumbiri ngatizi ndu imweza vuta Muchikwati chanu mugwade mupembiri Kwa mulungu wanu mulungu wadarise Muchikwati chanu muchikwati mulibe mangwala Mangwala nukikundi ngatizi ndu imweza vuta Kalani pansi Imwe mukambi sani Ayo ndiye mangwala Amakamba wapeza chikwati wapeza chindu
Jabwino.
Amakamba wapeza chikwati wapeza chindu
Jabwino.
Chifukwa chikwati
Nijojoka kwa Murungu.
Chifukwa chikwati
Nijojoka kwa Murungu.
Nikondane Nisungane Nikondane
Nisambele wajao sokoniza.
Nikondane Nisungane Nikondane
Nisambele wajao sokoniza.
Amakamba wapeza chikwati wapeza chindu
Jabwino.
Amakamba wapeza chikwati wapeza chindu
Jabwino.
Chifukwa chikwati
Nijojoka kwa Murungu.
Chifukwa chikwati
Nijojoka kwa Murungu.
Nikondane Nisungane Nikondane
Nisambele wajao sokoniza.
Nikondane Nisungane Nikondane
Nisambele wajao sokoniza.
My Scorsese, Melvin C. Corinda, my mother, see you. We'll be back home.